ebi bedo himbele ndokobe kabaruji na hani hunjande hore golle mabbe be mbasa dun yeltinde kabaruji don e don do di heba buru fuf o do wattu tirando leedi mendi
bo information do lawbe galuuntike
wakkatiji won kabaruji de bi ndokata di ngana ngonga fa keba haltude ko nanda sana yewa yalla ngonga na pene sona dun ayagot wana ko neddo nani fu hani haltude sabu wana kabaruji di fu ngoni ngonga sadi andude kabaru ngonga na pene sana yewa illa to dun iwri tafon e wakkati mo ngonne e mun joni o lady mandi an haja kabaruji kantudi so tele so radio kabaru fu an hani tawede ngonga non be yewa kabaruji lamdi be kalna jama o yalla na fama ko wodi
mo wuttike ko non be galla me kanyi
rafindenagu yewtidide e lamukobe sobe leedi sobe kreduuji yo yogati allaaji di journalistembe jogi beedade dun dun rafi holare lamkobe fewde ndokobe kabaruuji
l'accès à l'information
de façon globale miden ke bakabaruuji kati dallaay didi min jogi ti dalla arande o woni connexion amen yafa dido bo le radio ngaji di min kettinta kabaruuji didu won ndokobe de wotere le nyaloma bankas ga en mi de ngada e bawde amen fu famin keba kabaruji lobbi kamari rafi denagu ngodu do yimbe ana kula hokkude kabaruji ne nokkuda kabaru fu ada e farrati mawdo mi de ngada e bawde amen yottininde kanankobe ka min kebata be wakkati fu hewbe e mabbe baflabe jodi sanabe kokka yamaru mabbe so kabaru di njottobe min jottino kabaruji bamako ga en e dun tiidi sanne
des hommes de media
mistin wiide hikka wata duubi didi ko kanko ndoko kabaruji hamadun nyalibuli kejaado su jottamani to duanza suutama hakunde bamako e seware hamadun diko e olivier dibwa dun fa hande na juude yimbe ciutibe be